Ngā kai kai nei, he aamu orungi dvārua hokorua, ko kuha korati te raua i ngoa. Rā wangaroa i te poki awai anuhe i rungi te tumu, e himene roana, pauro te mahana. He pohe moraua motoke, he angiangi e te tangata te manau, he veu he haa aki, ki awai anuhe, ka aramai tō umata, he toke ta apoki a au, e te rakutia, ko kuha korati te raua i ngoa.
E kuha,
e rati,
te manu i haka eue, kua eu, kua taria, to maua kuhani, kuau, kumahaki, ki hiva, ki o vake vake.
E ure, a vai anue, kuaha kua tikea, ko e te rakutia, ma i kuku me mea, e ure e te repae.
E kuha,
e rati,
te manu i haka eue, kua eu, kua taria, to maua kuhane, ko au, kumahaki, ki hiva, ki o vake vake.
E ure, awai anuhe, kua ha kua tikea ko e te rakutia, mai i kuku me mea, e ure e te repae.